Lukka suura cappande didi. Aaya cappande didi ajawee didi. Yaaki cappande nayi. Dhamol do ummaaki yimbe daga mayde. Saadu san koyen e mbiya wala ummaaki mayɓe. Woɓɓe ngari to Yesu. Ɓe ƴami mo. Ɓe mbi'i. Modibbo, annabi Musa wi'i. To neɗɗo te'i debbo danyidaayi e maako. Sey sakiraawo maako te'amo. Gam heɓana sakiraawo muɗum mayɗo ɓiɓɓe. To, ndenno, e woodi woɓɓe sakiraaɓe worɓe joweeɗiɗo. Afo on te'i debbo. Maayi, danyidaayi e maako. Ɗiɗabo on te'i debbo on. Kanko maa o maayi, ɓe danyidaayi. Tatabo on maa te'i debbo on. Kanko maa o maayi, ɓe danyidaayi. Non sakiraaɓe joweeɗiɗo ɓen ɗon. Ɓe fuu ɓe te'imo. Ɓe maayi, ɓe danyidaayi e maako. Gada maajum debbo on maa maayi. To, jooni, nyalde nde mayɓe ummoto. Debbo on warta e debbo mo e nder maɓɓe. Gam ɓe fuu joweeɗiɗo ɓe te'imo. Yeesu nooti wiiɓe, yimɓe jaamanu ɗum e te'indira. Ammaa yimɓe ɓe Allah yi'i e haani ummo nyalde jaango. Nyalde nde ɗum umminta mayɓe. Worɓe te'ata, rewɓe te'ataake. Ɓe puɗɗitata ɓe maaya, gam ɓe ngarta e bo malaa'ika'en. Ɓe ɓiɓɓe Allah, gam ɓe ummake daga mayde. Ko nder habaru leggel goodungel hiite, annabi Musa holli mayɓe ummoto, gam o noddiri joomiraawo. Allah mo Ibrahim, Allah mo Isiyaku, Allah mo Yakubu. Kanko naa o Allah mayɓe, ammaa o Allah gooduɓe yonki. Gam to maako, koo moye e woodi yonki. Woɓɓe moodibɓe attawra mbi'imo, moodibbo, a wi'i goonga. Daga ɗon, walaa gaɗuɗo sembe ɓernde, ƴamimo wongol ƴamol. Bandiraaɓe am, nder aayaaje linjiila ɗe njanguɗen ɗo, en nani no woɓɓe ardiiɓe diina, ɓe ɗariika Saadu Sanko'en, ƴami annabi Iisa alayhi salam dow ummaaki mayɓe nyalde darngal. Gam ɓe Saadu Sanko'en, e ekkitina wiiki, walaa ummaaki mayɓe nyalde darngal. Gam non nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo, en nani habaru, ɓe ngari to annabi Iisa alayhi salam, e ɓe ƴama mo, dow wiiki to ni e woodi ummaaki mayɓe daga mayde. To ɓe sakiraaɓe worɓe joweeɗiɗo, tewɓe debbo go'o. Nyalde darngal, debbo on warta e debbo mo e nder maɓɓe. Bo non no nanɗen habaru ɗum nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo. Waato aaya cappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi, yaaki cappanɗe tati e tati wi'i. Saadu Sanko'en e mbiya walaa ummaaki mayɓe. Woɓɓe ngari to Yeesu, ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i. Moodibbo, annabi Musa wi'i, to neɗɗo te'i debbo danyidaayi e maako, sey sakiraawo maako te'amo, gam heɓana sakiraawo muɗum mayɗo ɓiɓɓe. To, ndenno, e woodi woɓɓe sakiraaɓe worɓe joweeɗiɗo. Afo on te'i debbo, maayi, danyidaayi e maako. Ɗiɗabo on te'i debbo on, kanko maa o maayi, ɓe danyidaayi. Tatabo on maa te'i debbo on, kanko maa o maayi, ɓe danyidaayi. Non sakiraaɓe joweeɗiɗo ɓen ɗon, ɓe fuu ɓe te'imo, ɓe maayi, ɓe danyidaayi e maako. Gada maajum debbo on maa maayi. To, jooni, nyalde nde mayɓe ummoto, debbo on warta e debbo mo e nder maɓɓe. Gam ɓe fuu joweeɗiɗo ɓe te'imo. Nder linjiila deftere Markus, suura sappo e ɗiɗi, aaya cappanɗe ɗiɗi e nayi, yaaki cappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi. Sey annabi Iisa alayhi salam nooti wiiɓe, on boofi, gam on anndaa ko aayaaje mbi'i, nden on anndaa bawɗe Allah. To mayɓe ummake daga mayde, walaa te'ayɗo, walaa te'eteeɗo, ammaa ɓe ngarta e bo malaa'ika'en Allah. Nden dow ummaaki mayɓe daga mayde, on janngaayi deftere Muusa dow habaru leggel goodungel hiite. Allah wi'imo, min woni Allah mo Ibrahim, Allah mo Isiyaku, Allah mo Yakubu. Kanko naa o Allah mayɓe, ammaa o Allah gooduɓe yonki. On majji naa seɗɗa. Bandiraaɓe am, en nani ɗo, annabi Iisa alayhi salam nooti wi'i Saadu Sanko'en ɓen, on majji naa seɗɗa. ɓe mboofi ngam ɓe annda ko allah wi'i nder ayaaje muɗum waato wolde muɗum bindaande. Nden ɗon ma ɓe annda bawɗe allah, ngam non ɓe majji naa seɗɗa e ekkitinol maɓɓe wiiki, wala ummaaki mayɓe nyalde darngal. Ɗon ma e nyuma maɓɓe wiiki, to e woodi ummaaki mayɓe nyalde darngal, to e woodi teegal nder aljanna. Annabi Iisa alayhi salam wi'i iri nyumo ngo ko iri ekkitinol ngool, majjere, boofol, ngam siya annduki allah joomiraawo e bawɗe muɗum. Ngam non ɗo annabi Iisa alayhi salam e tabbitinana saadu sankoen, lallay e woodi ummaaki mayɓe nyalde darngal, amma wala teegal nder aljanna. Ngam nder aya cappanɗe ɗiɗi e jowi annabi Iisa alayhi salam tabbitinani en wiiki, nyalde darngal to mayɓe ummake daga mayde, wala te'ayɗo, wala bo te'eteeɗo, amma ɓe ngartay bo malaa'ika en allah. Bandiraaɓe am, hande e jaamanu meɗen ma e woodi ekkitinayɓe wiiki, e woodi ɓiɓɓe rooɓe nder aljanna, e woodi ɓiɓɓe rooɓe wooɗuɓe nder aljanna. Ngam non kuugaɗuɗo ko allah joomiraawo yiɗi to natti aljanna heɓay ɓiɓɓe rooɓe wooɗuɓe nder aljanna. Kayto bandiraaɓe am, annabi Iisa alayhi salam e tabbitinana en ɗo iri ngonɗon nyumo ko iri ngolɗon ekkitinol, boofol, majjere, siya annduki aayaaje allah bindaaɗe, e siya annduki allah e bawɗe muɗum. Ngam nyalde darngal allah joomiraawo nder bawɗe muɗum waylay ɓalli yimɓe nattayɓe wuro maako waato aljanna, ɓe ngarta bo malaa'ika en ɓe te'ata, ngam wala teegal nder aljanna. Ngam non bandiraawo am, taa nyuma nder ɓernde maaɗa wiiki gada mayde maaɗa taa natti aljanna a heɓay debbo, annabi Iisa alayhi salam wi'i naannun boofol, majjere, ngam wala teegal nder aljanna. Ngam fuu ɓiɓɓe aljanna nyalde darngal ngartay bo malaa'ika en. Bo nonno nanɗen annabi Iisa alayhi salam tabbitinani en nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, on boofi ngam on annda ko aayaaje mbi'i, nden on annda bawɗe allah. To mayɓe ummake daga mayde, wala te'ayɗo, wala te'eteeɗo, amma ɓe ngartay bo malaa'ika en allah. Ngam non bandiraawo am an hettinittooɗo, sey paamaaɗo wiiki, to duuniyaaru tan allah joomiraawo tiggi teegal, gootum nder daliila ɗum allah joomiraawo waɗi teegal bo woni daygol. Bo nonno to en janngi attawra deftere fuɗɗoode suura ɗiɗi, nde allah joomiraawo tagi annabi aadamu e hawwaa'u, o barkiɗini ɓe, o wi'i ɓe ɓe danya, ɓe ɗuuɗa, ɓe laya nder duuniyaaru, ɓe kebbina duuniyaaru. Ngam non allah joomiraawo e tabbitinana en to duuniyaaru o tagi debbo e gorko, ngam ɗum laya ɗum ɗuuɗa. Amma malaa'ika en o tagaay ɓe ngam ɓe te'a ko ɓe danya. Non bo nyalde darngal ko bo nder aljanna wala teegal ko daygol. Ngam nyalde darngal allah joomiraawo nder bawɗe muɗum wartiray enen ɓiɓɓe aadama bo malaa'ika en nder aljanna, wala teegal, wala daygol. A faami ɗum bandiraawo am? Emi dow allah joomiraawo ɗawtana en faamu e iimaanu, amin. Ngam non bandiraawo am, taa jogii ekkitinol ngool wiiki e woodi teegal nder aljanna, en nani annabi Iisa alayhi salam tabbitinani en ɗo iri ngonɗon nyumo boofol, majjere, ngam siya annduki aayaaje allah e siya annduki allah e bawɗe muɗum. Ngam non bandiraawo am, sey njaɓa goonga ka annabi Iisa alayhi salam wi'ata en nder linjiila ɗum janngeten ɗo, ngaɗa iimaanu e maako, tokkoɗaamo, ngam tokkoɗa goonga allah keɓa nattuki wuro maako waato aljanna. Amma taa wanyii jaɓuki goonga allah, a tokka majjere e fewre, a halkay nder kiita allah, nder hiita jahannama ɗum haa abada. Ngam non bandiraawo am an hettinittooɗo, sey nyumaa dow ɗum, njaɓaa goonga allah, alaa tokkuki taalol e fewre, alaa tokkuki majjere e halkere. Njaɓaa goonga allah ngam kisa, njaɓaa goonga allah jaaraykamaa wuro maako waato aljanna. emi do alla jomirawo hokkuma faamu dum. Gam non bandirawo am se paama do wiki. Nyuma wiki e wodi roɓe nder aljanna be teweita. Dum bopul. Dum majjare e fewre. Gam en nani annabi Isa alayhi salam. Tabbitinani en do wiki. On bofi. Gam on anda ko ayaje bi. Nden on anda bawde alla. To maybe ummake daga mayde. Wala te aido. Wala te etedo. Amma be garta ibo malaika en alla. Afami dum bandirawo am. Emi do alla jomirawo hokkuma faamu dum der bernde maada. Gam senda fewre e gonga. So oda daga datal majjare halkere. Njaba gonga alla. E lawol mako jara engol ma wuro mako wato aljanna. Barka imanu maada. Ko holare maada do annabi Isa alayhi salam. Alla jomirawo dautana en imanu. Amin.